daadad xooggan ayaa soo galay xaafadaha magaalada Baydhabo. Qaar ka mid a dadka shacabka ayaa ka barakacay xaafadihii ay deganaayeen kadib markii guryahoodii ay biyo xooggan galeen. Isu socodka gaadiidka ayaa gaabisaa maanta, waxayna xaafadaha qaar noqdeen kuwa kala go'ay oo aan laysku socon karin. Dadka barakacayaasha oo waa dad aad u nugul ayay aad u saamaysay daadka roobka, waxaana xerooyinka barakacayaasha gale biyo xooggan oo baabi'iyey guryihii ay deganaayeen oo ka samaysnaa aqallo. Cabdi Cabdullaahi Isaaq oo ka mid a barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad bini aadamnimo oo aad u adag. Dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay qaar ka mid a buundooyinka magaalada si ay u daawadaan qulqulka biyaha. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shacabka uga digay inay tagaan goobaha sida aadka ay biyaha uga socdaan. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa ciidanka faray inay shacabka ka reebaan meelaha biyaha xooggan ay ka socdaan si aysan biyaha u dafin dadka nugul.
bismillaahi raxmaan raxiim. Hiraab Fayle, walingeyga t v ga Koonfur Galbeed, wasaaradda waafaafinta dhatee ka taala Hambooboda, in wargelin yar aan duubno umataanu meel kastiyo roogan wali ogtiina wali jiray fatahaado fara badan oo deegaanadan roobkii nicmada Ilaahay sheenay sababaha ayna jira wali fadaanaha qof kasta oo ciyaal iyo lan nugul ah in nahaninbana meelo biyo badan ku socdaa buundooyinka, gaar ahaan hiraabta wali aragaanay magaalada Baydhabo, dadkii dhan wali hambeena buundooyinka inyo fiirsadaan wali sababu korta mararka qaar markii isan fiiridaan in biyogasay dadafaana sababu korta dadka isku mid ma ah, dhalinyaro yaryara jarta, ciyaal yaryara jara, waalidiina jara oo nugul wali codsadaana marka qofkasta inay diisroogu ciyaalka la reebo meelogaasay nahaninban. Saasoo kale ciidamada amniga wali amrinyiina in dadku ku reebaan meelo noocaas oo kale oo khatarta leh, soo dadkaasay khatarnayn galna. Nicmada Ilaahay sheeni waloo mayla raayisa Ilaahay sheeni bini aadanma reebo karo, laakiin dadaalana na farig degmo kasta oo biyibaxadaas ku socoto oo degmooyinka Koonfur Galbeed ee dhan wali mas-uuliyiinta iyo hay-ado amniga waajibaadsoona ay faraane in dadkaasay bal meelo khatarta lukula dardaarmo lukula hadalo dadka wacigelin la suubi iraarta buundadan afshirkaay iyo buundadii kale buundooyinkii Baydhabo dadka damaashaadahan isku baxeen ciyaalkii iskooladii hoobada aragto dad badan wali kaleyna booli u bii wado arage wali khatar lanka jaraaha biyoogii booli banti handeerna idlatan ba bii socdaan marka wali codsadaana ciyaalka in la reebo ciyaal ciyaal waay dhalinyaro lan reebu karo male waalidiinta reebu karta iyadoo ka reebana ayaa codsadaan hay-adoo amnigana awaamiirta iyo biyaayan meeloobiyo halku wareegdo eraan in khatara halku wareegdo eraan in laku wareegdo oo awaamiirtaas lagu gaansamayo rajeeyan. Saasoo kale dadka baawurta wadadu oo sixindhilaaneen soo daawayoona mararka qaar wali rajeeyan meeli laka araga askari booliis ee surum oo halku wareegdo ara in la xishmeeyo lugu wareegdo khatartaas iyo la badbaadiyo naf badan oo baawureyta wado ama naf badan oo socdaas iyo la badbaadiyo fariintaas yar oo amniga hejee ka saabsan iyo fadaana inuu nasiin la wadaagna eeda maaskantiin walina rajeeyane nicmada Ilaahay niishane Ilaahay inka shukriinu meelo khatarta lana unu ku wareegano eedan mahadsantiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
xaaladda magaalada Baydhabo ayaa cakiran, waxaana cabsi laga qabaa haddii roobka la ay-da'aan in khasaaraha fatahaaddu ay sii kordhi karaan. degmooyin kale oo gobolka Baay ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa fatahaad xooggan oo roobkaas deerta ay sababeen, waxaana degmooyinkaasi ka mid ah Bardaale, Qasax Dheere iyo Buurhakaba. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.